mu rukundo icara neza ufata amasomo ingingo waya mesi abiri uzambwira icyo uzungukamo uzakumbura amahoro uzarara n'amajoro uzifuza kubivamo inshuti beguho utoza umusego every night izo memories ziragusura niyo waba umunota ubuhagije zikakuzonga be careful mutima ukunda ukomereka vuba be careful uko bitangira siko birangira be careful umutima ukunda ukomereka vuba be careful uko bitangira siko birangira every night izo memories ziragusura niyo waba umunota ubuhagije zikakuzonga
be careful ntimo ukunda ukomereka vuba nibigenda nk'uko ubyifuza sometimes birangira wicyuza you better get ready for that nuwo wizera yaguta imihanda bahora muri zwaririzi they don't love you it is what it is abakunda muri babiri they don't love you and it is what it is if you ride or die nabisize inyuma to the moon and back nabisize inyuma every night it's a memory ziragusura niyo waba umunota ubuhagije zikakuzonga be careful
mutima ukunda ukomereka vuba
be careful
uko bitangira siko birangira
be careful mutima ukunda ukomereka vuba
every night izo memories ziragusura niyo waba umunota ubuhagije zikakuzonga